Honest Bond.
The one of them chosen. DJ Ryan. Wally, 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 Wally.
I can't tell them for a research. That will turn off when you're at. Who TikTok is telling who go search. Kaka ya funa ya perfect match.
Chitu ufuka ya no for you.
Ite kote kutula chite chireke chi. Lunch for you, supper for me. Nzena yenche ni mirizamu. I'm proud in sabye butanzi janga kumeni uchi.
Waipa
tulimu system tugabane.
Waipa
alina wateka kutugabane.
Waipa
ya deka tonol ya kone wando.
Walipa, 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 walipa.
Tulimu system tugabane.
Waipa
alina wateka kutugabane.
Waipa
kabeka tonol ya kone wando.
Walipa, 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 walipa.
Chibibi ya chikute gete na gichante gete. Chota te gete. Sam to me suche te gete. Fensa tule ite tufana gana base gete. Omu wakuteka mone kutugabane. Ya dala twada wo
hey.
Biba baby tonga tona sara wo
hey.
Biluma same time binyo mila wo
hey.
Baku teka ko, we baku jako.
Mbobu babu be miremba wafe oje malako. Utuba baku kubira kakuye ge baku jako. Mpazi kutu singe kofu na komandia tu jako. Boba tutu chilo kivri bada gopila hii.
Waipa
tulimu system tugabane.
Waipa
alina wateka kutugabane.
Waipa
ya deka tono yako nevando.
Walipa, 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 walipa.
Tuliku system tugabane.
Waipa
alina wateka kutugabane.
Waipa
kakabeka tono yako nevando.
Very soon, oja kumanye sanyo telefoni kaloni. Teka wano kutu gaba nende we baroni. Mkwe kutibi vyole kama toke kusowani. Tosika tila jila netugenda. Onalia nonalia, iye melegenda. Tusoka na kula, olo netwependa.
Dilpia Ryan, ya chikose. Na kaza nekola research. Lawe kyo nafunya result. TikTok is telling Google search. Kaka ya funa ya perfect match.
Chitu ufuka ya no for you.
Ite kote kutula chite chireke chi. Lunch for you, supper for me. Nzena yenche ni mirizamu. I'm proud in sabye butanzi janga kumeni uchi.
Waipa
tulimu system tugabane.
Waipa
alina wateka kutugabane.
Waipa
ya deka tono ya kone wando.
Walipa, 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 walipa.
Tulimu system tugabane.
Waipa
alina wateka kutugabane.
Waipa
kakabeka tono ya kone wando.
Walipa, 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 walipa.
Alfred L Management.